Mukwano, ebyemba tesubira ne bimba kuwano. Omukwano gulina gundi mungeno. Sumagira totya mukwano singi wano. Nze nagukwata abalala ne banagana. Nakulonze ogwo mukwano gwa nawe gwe gwe nage. Mukwano gwa musayi, gwa musayi. Mukwano gwa musayi, mukwano gwa musayi. Onyeno kubwongo mukwano gwa musayi, gwa musayi. Mukwano tozigo butyayi, mukwano gwa musayi, gwa musayi. Yani
bali bangabya ngo musayi, baleta masanyu masanyu, bangabya ngo musayi.
Musayi, 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 otungura. Musayi, musayi, musayi. Mukwano kwa musayi, kwa musayi.